Westsidemusicblog.net.
It doesn't freeze in the beauty.
There it just on three.
Hey, hey. I am Elma.
Elma, let's go.
I'm gonna put it on you, Coco Feza, what I need. Yeah, yeah. I'm gonna want it for you, Coco Feza, what I need. Aliye lui pange pungwe. Baba no bezi baba swele fande. Aliye lui pange pungwe. Baba no bezi baba swele fande. Yeah, yeah, yeah.
Take me higher, kayangani kaipila ona ye yona fire. Jikwateni mamike tikunjitaya na ya ni mwampila bwona ukanipulaya. Wikutengwa memongo kono chwele wikala. Wikute washangombo kono chwele wiswala. Wipacha ya mingongo kono chwele wichala. Wiloma mwalingongo kono chwele wikwala. Waikasha kasha wale wasi waite right fighter. So kunivini sasi day by day. Walimate mate wale wasi fight tiger sighter. Koku ni chikisa ki everyday.
Baby grab it, sapala kuzua sango mamu kwele mati asibe kacheko kikutona. Aishu wako ni wako na kunifeza wotari, yeah. Mwipato wa mani kubo kulu na kipapari, yeah.
Downloaded from westsidemusicblog.net.